kaskazini barini. Sina chochote mfukoni, siusiani kabisa na madini. Hivi takupata na nini? Usiku kucha na kesha mtoni, haiba imepotea usoni. Mapenzi haya na makazi malazi, utayapata popote duniani. Ila na imani, toka moyoni, umeiteka ramani. Tena, letwe mzani, upimwe upendo wangu, nitatoka number one. Ila na imani, toka moyoni, umeiteka ramani. Tena, letwe mzani, upimwe upendo wangu, nitatoka number one. Kwa samaki unikubalie, takupa samaki. Takupa samaki unikubalie, takupa samaki. Takupa samaki unikubalie, takupa samaki. Takupa samaki unikubalie, takupa samaki. Mapenzi yako mchuzi wa thamani yako, nikupe samaki hautaki. Hey, nuru lai wopani, toto wa alwatani, hata kwenye baraza ntashtaki. Si kwa wali mkavu, na kwa chuku chuku chai, takulete ya jodari ufurai. Zuri wewe, usona fikra chakavu, nkiondoka ntakupa neno bye bye. Wangapi, wenye wingi wa mali, mapenzi yao ni mafuta na maji. Nitakupa samaki, usupeno hini kama dibaji. Wangapi, wenye wingi wa mali, mapenzi yao ni mafuta na maji. Tamati, nitakupa samaki, usupeno hini kama dibaji. Ila na imani, toka moyoni, umeiteka ramani. Tena, letwe mzani, upimwe upendo wangu, nitatoka number one. Na imani, toka moyoni, umeiteka ramani. Tena, uletwe mzani, upimwe upendo wangu, nitatoka number one. Haya, kwa samaki unikubalie, takupa samaki. Takupa samaki unikubalie, takupa samaki. Takupa samaki unikubalie, takupa samaki. Samaki unikubalie, takupa samaki. Nikupeleke visiwani ukale pweza na tasi. Takupa samaki, au twende Mwanza ukale sangara na sato. Takupa samaki, tupande friend twende ujiji tukapate migebuu.